TNS, baby.
No cry.
Listen. Chosen. Listen. Kampalera bikaya kulema wagenda mbara rakotideo.
Tole zoza tama mwana bwe wampu yanga stresi. Kakunyumize stole ze tuitam. Mviri muzo mkwano ze tuzanya. Mviri mustala babu ya kafiram. Kaneka snema tekana kwa. Wagendo laira, wagendo rana tofu ya singa. Nembi kwa nojo gamba kofu ya singa wachi yonsembia.
Soka nista kufama wega. Tena one be stressinga. Please, toko ya tombi pinga. Wena funa tanchi tina. Wadawa, wadawa, wesi chetaba. Wadawa mbuza, wadawa, wesi chegomba.
Wadawa exi, wadawa chakona rewe tumira. Wadawa mbuza, wadawa chakona rewe njoka.
Nangunda nyo wakaluba nyo. Yugera nyo na sirika nyo. Wanumia nyo na kava nyo. Waseka nyo watika nyo.
Kati natuka tupa stress inakoa. Eyo lava batunda upe stress inakoa.
Good enough for now. You know we give me loving. Bakuma maloba in a better loving. Love we gonna tell in the lion punza. Wadawa, wadawa, wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa, wesi chegomba.
Wadawa exi, wadawa chakona, mewe tumira. Wadawa mbuza, wadawa chakona, mewe njoka.
Kakunyumize stole ze tuitam. Mviri muzo mkwano ze tuzanya. Mviri mustala babu ya kafiram. Kaneka snema tekana kwa.
Soka nista kufama wega. Tena one be stressing. Please, toko ya tombi pinga. Wena funa tanchi kulira. Nangunda nyo wakaluba nyo.
Wayogera nyo na sirika nyo.
Wanumia nyo na kava nyo.
Chaku kwana jana kwe.
Nyo, nyo, evi nyo nyo. Wadawa, wadawa, wesi chetaba. Wadawa mbuza, wadawa.